action. Coach, action time. Penzi rudi kwangue, unieleze feeling of your ichi. Najua nili kukosea, lakini naomba unisamehe. Kwa kila shoshote nilikosea, sweet naomba unisamehe. Jini na kumi ni moyoni, na kile pole mwele mwangu. Maisha mwangu yote, nataka nimalize na wewe. Penzi na kupenda we, nataka tupepe sisi wawili. Mkwano nchuse, ebye chia ye mbitade. Badilika, neno ya jambazi nimeacha. Juu wanakutaka mama, rudi kwangu we. Juu wanakumini mama, we ni wangu we. Mkwano nchuse, ebye chia ye mbita denze. Mkwano nchuse rero, come back to me. Mkwano nchuse, ebye chia ye mbita denze. Mwengine kama wewe. Nikaenda magharibu kusini, sijapata murembo kama wewe. Penzi wewe, kweli ni nimba ya mama. Nataka tuwe kama zamani, chili ni kwa kwa machisi. Tumetoka mbali mama.
www.djericom.com